Hey!
It's every rage film record.
Nomalungelo mntana, hamba thola usizo,
ayincedi uba uzifihle.
Nomalungelo mntana,
a young girl living with me. I'm a father. Yeah, I couldn't guide her too, but bendimcebisa ngendlela yophile bomini. Yena bephunquke ezandleni okwesepha emanzini. Ethandela nakula makhwenkwe alapha elalini. Amanye efika ngemoto amkhwelise transini. Havayo nomalungele engagqibanga uhlamba izitya. Ndikhuze ngaphakathi ndibe ngafuni nombetha. Kwathi ngenye imini kufika nditsho enye itsotsi ya. Afika seyinkonkoza nditsho ngenqindi. Zange ndikwazi ukuba nam ndingayivuleli. Ndayivulela cause yayizophula icango lam. Ndazama uzenza gabhatini yasike yagqabula intshiza. Ndandisoyika ndisithi umntanam akekho endlini. Yayiphambana indikhombe ngaloo ntshizi. Ndibuza ukuba uphi unomalungelo cause mfuna ebhedini. Yeyi ndandise ndizibona ndisengxakini. Mna ndingutata othena apha endlini ongakwaziyo ukuba amele izinto zalapha endlini. Umntana wam nje sengamameli noba ndim. Wathe buya emtakweni ndavele ndamkhomba phandle. Ndathi angaphinda abeke umcondo wakhe apha endlini. Andisafuni nombona cause uzondifaka ezintweni. Ngenzeka ngenye imini yena akwazi undibulalisa. Naye waphuma kanje nomalungele xweya ubhaka wakhe owayegcwele zisavana. Lo mntana nyhani uyahamba. Wandishiya kanjalo emka kanjalo. Kanti uyohamba ebanengcangcasela kula madoda. Unomalungelo walala nabo bonke without using icondom, no protection. Yo, wabuya segule sikhi kuba la madoda inoba msulela nange-AIDS.
No, mntana, hamba thola usizo. Mntana, Nomalungelo.